ninamuona mwana kondoo, neema yake yatuzingira, upendo wake watufunika, tulisifu jina lake. Ninamuona mwana kondoo, neema yake yatuzingira, upendo wake watufunika, tulisifu jina lake.
queen I'm here.
I could not come away.
Don't care who we talk. But this is not a show. Tua queen of me.
Tua queen of me.
Quelli a ambeci finca. I see the Lord. Mwanga kama vazi lake. E Yesu, e Yesu. Ambeci finca. E Yesu. Tunamuona mwana kondo. Keti kwenye enzi. Ame amezungukwa na malaika. Mwanga kama vazi lake. Haulinganishwi na yoyote. Umejivika. For you are God and God alone. Mwanga kama vazi lako. He's clothed in light. Yes, umejivika, utukufu na nguvu mwanga, wamutai tunakuona, umejivika, utukufu kama vazi lako. In that silence, just experience His love. Just experience His love. Just experience His love. Huyu ni nani mwana kondo wa Mungu? Huyu ni nani mwana kondo wa Mungu? Huyu ni nani mwana kondo wa Mungu? Utukufu na nguvu ni zako. Umejivika. 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 Kama vazi. Ni nani mwana kondo? Umejivika. Tunainua